nze sikufitinga mpabudde nakamotoka kabanja savisi kubaludde yangu kawe maintenance tomanyi 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 bulumi mumpisa tomanyi oli kumutima kwangu olunya tomanyi tomanyi ontobyo tenoneka omunkuba tomanyi oli kumutima kwangu olunya natunula olabange yanafu yanjagala osaleyo kuba tebampima kugwe